Aluo kuno njirizo kwa kule wajivuvude konga kula ganti habana haba ingira primary soka wabata niko kusuma wababa ngabali mkakade kalamba bagi ndo malako senior 6 wabila balondudwa nyo habana wano wabila batono nyobo gila gila nyano muwendo wabata nikila kumu primary echintu wechila ganti wali uo hebi somo za habana wabana wakatimulu geno wakusuma niwafuni kilanga wabude masumero hebi moku vyevi hatu nulibua mwemuli hebi sari vya masumero ngaba moku bazadi tebasobola kubitu ukiriza bulungi ekivira ka abana bano okwenyu okusoma ne bava mu masomero ebimu okubiriwo ebiyinza okuyamba ku bazadde byakulembeddwamu Edward Barrow Mwanga okuva mu Furaha Financial Services buyasizzaawo ezimu ku nsimbi z'okwewula eziyinza okuyamba abazadde okusomesa abaana baabwe nga bali wamu ne bank ya Diamond Trust Bank
mu 12 mugumu abaana milioni emu ne mitwalo 8 bebayingira mu P1 abaana abatuuka mu S6 kyannaku nnyo nti ku baana abo twasigaza abaana emitwalo 14 ku milioni emu mu emitwalo 8 abatandika P1 kitegeeza abaana baffe bava mu masomero olw'ensonga naye ensonga esingira ddala okuba ennene bisale bya school fees.